Nathan,
look out.
Bad boy.
When I feel your mujalo, bali baloza sinina lugendo. Ngera Yesu Kristo, abafarisayo ne basaliro musango. Nayeteba manya, tinalina muka moyo wa manyi. Teyanefulira, ne mulugendo lange yampa manyi. Era we bwatuka, olugendo lwange olwatuka. Nze kwebe samba, mukifuba kyomwo mwe yanteka. Kati baleyo betala, balabe bange pulani zabula. Bagezako bino nabirera byalema, tebamanya Katonda entalo yanwanira. Byonna byokola, kola erera Mukama mwetaga. Byonna bimukwase, talemererwa Mukama bwatandika. Byonna byokola, kola erera Mukama mwetaga. Byonna bimukwase, talemererwa Mukama bwatandika. Jangu olave, olave, olave Mukama byakola. Feno twetala, tusinza, tutendolo ebyo byakola. Anti abalema batambula, nabagumba bazala. Show, fene nyumba tuzimba, nenyonyera tulinya. Chembanzi jajoli, muganda wange gwe tofa ko chocholi. Agamba nti jangu ngaboli, totunula mabega gwe totolo chocholi. Kati baleyo betala, balabe bange pulani zabula. Bagezako bino nabirera byalema, tebamanya Katonda entalo yanwanira. Byonna byokola, kola erera Mukama mwetaga. Byonna bimukwase, talemererwa Mukama bwatandika. Byonna byokola, kola erera Mukama mwetaga. Byonna bimukwase, talemererwa Mukama bwatandika. When I feel your mujalo, bali baloza sirina lugendo. Ngera Yesu Kristo, abafarisayo ne basaliro musango. Nayeteba manya, tinalina muka moyo wa manyi. Tiyanefulira, ne mulugendo lange yampa manyi.